Sija kupenda leo tu long time sipo kuona na kumiss tu basi nipende kacha usinirushe boom na kupenda toka juu ya utosi hadi miguu kama kwa dawa ni roge nichangue na pokani kuwaze nipende super lion suni mwage wenye stock style na hizo fashion wajikate nipe time ni kushow chenye mina feel wako siwe kicheko nitakipe trill nilizibe pengo upe kusifil super nkamilishe michongo sinitowe nil usisikize tantarira zao longo longo nituwe bila kwa kwa innocent sio tena kila na na swag za mikwanje buni pedira can I get your number utamu unipe nisikie
in a fast set
can I get your number utamu unipe nisikie
in a fast set
unataka jisema ebu feel free jimix na super super feel angry free uptown to downtown mina wewa will usiwasikize wana wa town na awana deal mishe mishe zikipiga wana feel kitani tukikatiza kitu in super bado yule yule harakati zile zile nipe chance kichuna kupeleke kule acha waonge kusu mina we tuishi kistare bendera super bebe hata nikikosa nita kupongeza kwa unajificha kwa unajitokeza unachotaka sema nitatekeleza wendo mi super super umeniweza kama mpira dimbani na kucheza mechi kali haitaji mchuzo wa pweza
can I get your number
utamu unipe nisikie
in a fast set
can I get your number utamu unipe nisikie
in a fast set
yo it's a Klaxon production Super Lion
in a fast set
na Clash V yo
then we go this